shadow tears no man. Wasnichi mi wanangu ajue mwanangu hii utaumia.
Big up of mama. Yeah. Wasnichi mi wanangu ajue mwanangu hii utaumia. Kabla ujani disi kwanza kapembeni fikiria. Mwanangu ni wanyama kupata msoso na lamba mpaka sufulia. Detu na drip, kuchulu hivini utrip, hatu joyfulia. Baka cheche, tupu vocation, kosa isesho, tajutia. Demi ni mzee, njongo pipension, kaito wenzako, mfanya donation. Mnipe temptation, massage lotion, mendo danga, kusupesa domation. Nyama kila muni, kama villaination, njoto fashion, njoto keje, eh. Yeah. Woo.
Baka cheche, tupu vocation, kosa isesho, tajutia.